tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare no gaytet lewru octobre jena yande soki der maison de la presse pamoko jottino no do kabaruji du mor way galo kanko no dirte da gagne kanto wonto oggi jambe to nayri bangal gollidal hakkunde leydi ene wonde IAS kanye le fol sahengel kanye fa yottu yo e kedde adnar ndu odo botu fuddi kenye do bo moko do be gonde tottindir do hen hakkilaji galbe jeddide lamo holliti wide eggal le ngalure bo moko de wattu jono yoge galbe de kan fu e giyan heddi don galbal ngal no dirta sam fil fa yottu yo falaje kanye nyamana lami be de do galbe tati kolliti tan gonde haddude e lamo ko nodata camera ngaji don ko tawete le ciudu gollirde fa yotto yo le galle jogaji kany e butikaji holi tindi wi ido camera ngaji tawa video ngay di jati wakati ja yar don le beme ande to holu fusar ya wi do heno ngara famtade do e journal ngal di wono sembe kabaruji dimi jigini on do bete ande di bismillah modo nayri bangal no leydele sa helde dum woni noddirte IAS de kani gollidirde e kedde adnar ndu fa keba do hen nafa do woni Sicily hono botu puddudo kenyen do bomo ko do le o do botu balde tati yimbele be be yuri le leedi Burkina Faso kanyen fa yotto le leedi Niger kanyen leedi Mali be gonde totte der do hen hakkilaji Ali Sisi
wakat ne lefol sa hengel wondi fewle tidalaji kewdi bangal denagu gubal ngal be nodirta alliance des etats du sahel ana wondi mijade do dati di way jukude yallan heba dawrdi de ledel kedirle adnar allan lingol do datol batu mabbe puddudo talatarnde nokku mom nodirta ecole de maintien de la paix bamako do windi sisil mabbe chubi o woni gollidal hakkune ledel adnar allandu nafa hodum dum way yottinde leede gondel lefol sa hengel ministre kumani do hagitere leede amendi do Abdoulaye Maiga holiti wiide wajibi jonka be yewoto datol gol be nangi bangal golidal hakkun mabbe leede kedidde la adnar allan
anahani mo intine golidal hakkune leede sahal yalla idum yaro yesu imade kawritangal yottondirde hakkilaji kany ande e dentude gollude yidiwara leede de e yimbe de mo tidalaji kewri anadu lawngol ka gikke dum anahani
kanko Abdoulaye Diop ministre kumani do kabaruji hakune leydi Mali kay leydel gondel adnar allandu holiti kaynde wiide wakati war jonka no balligu ngadatede fewre mabbe bangal yirwere yewte
cette reconfiguration
dabare fudiran e gedde tatti comme une joini don gonden joni golidal e leydi sahal na golidal e leydi Mali anadu dabare nolirdo faaba yirwere ka dum hebatake so tawe gikemen anadu balligu anahani kebe sembe salade e yaltude e dabariji kindidi fabude golidal kebeke
mission tinde tan wiide tobe joyi wondi halaji modum mema e le odo batu mo dunki en andanbe kabaruji bilidi en tenagu fa yotto yirwere kan golidal hakkune leyde gajidi do modum
bido kabaruji fan baa hebe do page amen Facebook kanya fa yotto compte X Sidio Tamani galbe jeddide be kolliti wiide eggado bomako do dido anniyaydi lamo bamno le sappo jenna lewru septembre hitande 2024 be gonde jokkita dido golleji le yontere jabbe nonde be egini galbal gal noddirte jeli bugu kanya fa jottuda sotiba wattu jonon yimbe el wombe le galbal sans fil falaje kanya fa jottuda nyamana kolliti dan gonde haldude lamo yella pamra do wota Ali Sisi
le garbal sans filto njayobe dabaji ngombe tombe kanyu enka holiti wiide garbe kesede kanako be leedi amendi holiti dum en kanyu enka landinaki hodede tumfe de wi hore mabbe dido no kulle ana woddi sanne rafinde nago ana ton hebugol mabbe ton dun diyan wana ko newi le wi mabbe chagal sarte arande rajum dokkano o ko timmiko syndicat mabbe o nardibe be keddo dom yoga e mabbe holiti wiide imminde dum en dom wajibi kuteje mudum waran mated san do golleji nardi bangal yeyude dabaji le on do wattu goto do fu garbe falaje kany e nyamana dabaji kany kan heewi ton faham hore mabbe holti wiide jiide ana hakkuni mabbe e kana ko be leedi ndi yella wam dabere mbawd hebenede ciddalla o micin tinde tan wiide on do dabere ka kana ko be leedi amendi bami dum fa waawa daranade denagu le nokku onom holti wiide communique goto urto gouvernora bamako
wattu jone gardan dum won leedi malindi e jaran nokku no dette tinza watenbe kolliti wiide leedi alanzeri ndi ribbi yoga e malinkobe warde nokku o do noddete tiza waten fedine noddete ayeme nde hollitiri yodum wana malinkobe tan dibbabe so ngari le o do nokku an kewi sanne ben do yimbe lana jogi tit alaji mo du kedde mo kanko noddete Draman Jara o yo kanko lammi nde do fedde ko musifi do hen do faccitango mumini sendebu
ces personnes
yimbe le ribabe tiza waten wana malien tan non senegalais en gambien en kany burkina be e sierra leone en ana hen don gonden joni tit alaji kewdi ana hakkune tiza waten e leydi mali sabede kabo anaton kany sifa kulol kewdi bibe leydi mali de be jottike fu be kota juudi mun kayoka be ewoya ONG ngaji hono OIM sabede inde mabbe wala le majjun satu ONG yimbe le aniaji lobbidun anaton gouvernement dun ana wawi daranade kabaru ma
wattu jone kala on ko nayri bangal lewru himme yurme nokku no dirte dum mena kabe bi hi jamaare wonde ton den wonde fabirede le majju imadraaji ko yaltinaali hen so kalisi di ngattale hen be bi dum buri million goto cfa yotto yotu dum on nyamduuji ko nayri bangal chaakuji maaro kanya fa yotto yo nebantigaaji e basiji ko be kan habbuto no fa yotto yo chaabunde kanya ko nande mudu fu be fabirama le o do nokku
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le ko sakiti ko fusa yihile nokkule kewda tan kamera ngaji anay mudun yoga e galleji kanya fa yotto ciudu gollirde kanya fa yotto butikaji kanya ko nande mudu fu beedo yimbe la ngattan ton kamera ngaji wakati ja tawon video ngaydi jata ji yandun le beme ande to kanya fa yotto tiktok dum woni fa yotto facebook non be kollitiri wide beedo yimbe la ne wakati so be bammi hono yimbe la be biyata kamera o bammi be biyata wuybe wakati na ko nande mudu hollitamu wiede won sari ko wawi jukude be sar watta kamera o du won sari yadi kanda reude mumini sende bwe alisisi
jo inde kamera le butikaji mun yo wajibi non joni e hakkile jaagotobe hewbe be mila wide yo dabare ndena gulobbo non
kamera inflena
kamera o ka nafamu dum ana mawni san kiliya em be ngarobe yoga e mum ana wayi wujude jeyo ka fu atawa yimbe ngadobe jami ngarmi to mudum ana heewi gujjobe ana wayi tawede kaaki ma yogaaji du ana wayi yaltude le butiki ma tawe a hakkilai so a yewi image ngaji di tam ara wayi andude hono du yaltinira homo
Sony bebe mila wide be kebi dabare lobbo nangude wibe saria kay anadu nawturade dun yo dum holiti wide Isa Meila Traore horejo martingol kabaru gollirde humanido renugol batakiji yimbele
ankade flagrant so won nangado ana wujja police m hani haltenede dum no yawiri kambe jeyi holitide lawol kangol jokkel jong fa lugagol wade bangal mudum kambe tan woni jamiraabe jogade e nawtarade dido image ngaji jom boutique na dum magasin hana fe yiltinde do beme andeto dido foto ngaji na dum videoji
be tabbay seriaji mun ana mbawi jukkede andini wide Ibrahim Ben Mamata Touré duke ande kabaruji seria leedindi
yeltinde do beme ande to dido foto ngaji na do videoji tawi a yamiraka yo yeddugol sariya irude to yimbel ngadobe dum yimbel njetebe hembe so wana ni jugement mu em wadi so tabiti kambe kabe wuibe fay hono holti tawide ele sariyaka be wuibe
anhani andon wide le leydi mali sariyaji ana do kabaru jo ingol kamera yo dum holti wide Ismaila Traore horejo martingol kabaru gollirde humanido renude batakiji yimbele
kawo me so aju ine kamera nokuma wan lawi de kanda jokude wajibi kamera o ju intake to heba fu o hana du ju ine do fewtine yimbel gollobe wakati fu so aju ine kamera to mada fedde ne be nuddirta APDP lawi de holiti di wajibi kina jokkaadu APDP
rafi tabbu gollo sariyaji di ana wawi lata de sababu jomu udde ndeno ana hani be nawtoro dun e hakkille
do ngarte haddude betande do kabaruji di fu do mbaa hebudde le numero am WhatsApp o chapande jeddi joy chapande jeenay jeenay chapande jeddi jeegom sappo e jeenay na numero am mum noddete service kuno fo no 37321 wajib sina tor on bout noga face credit card tawe e telephone modon fe en bout du tacciata ke ni hen nayri bangal yewtere meden de en jaran no ko no dirta dum woni projet mo no dirta wattu jono du toloma o do projet be kolliti wiide o bangi wattu jono wondi e faabade du robele hewbe wonbe leedi meden dum woni pelle robele be ngadi hono botu mabbe kanyam yambere mabbe le sapo jagom lewru octobre jabbi non du nokko no dirta de sibile majjun be kawrti ton e pelle robele kewde gonde leedi meden di o do projet du be kolliti wiide ko be ngatti le hanana buri milliardoji jeddi kalis cfa yo leedi no dirta canada di kanyum waddi do imadraji kanyam fa yotto pelle ONG den kewde fa kebe famtare ngare kede ko min e Ali Cisse min pewni on do hen
nokku noddirteɗo sibi goɗɗirɗo ngallure bamako nde kiloji debe jeenayi min goni ko yettitoɗom rewɓele temeɗe nayom ɓe golle mumen nawri bangal demal urɓe laamu kaayi fa tawde ni hawrti ɗom fewde ñalawma kayɗinaɗo rewɓel gomɓe likiriduji ɗi haalaji mabɓe ɗi ka sembe muɗum fuu nawrike bangal ko sariyawol ɓamagol kolitigol wiide temdere leydi kandi remede fuu sappo e joyyi ɗi ka rewɓe kan e jokolɓe hani hokkede ɗum wayde tabitigol oɗo sariya faale ñalawma hande o ka dental rewɓele gomɓele kiriduji ɗi kañum en ka famay ɗum feyi ñagate gundo ka misogo kañum woni laamiɗo dental ngal ɓe noddirta fédération nationale des associations de femmes rural nde ñalawma hande o
la décision
oɗo anniya jaɓanaka yimɓele ɓe kañum mbiyata min kana hokkede nokkule ndemin darti famin keɓe papier ŋaji ko wiyete ko ana heewi sanne rewɓe wonɓe lekkiriduji ɗi ngala baw
oɗo jooɗa haala laatike sababu e juuɗe secrétaire général fedde wonde ne ɓe noddirta convergence globale de lutte pour la terre ɗon kaɓontoɓe yallan heɓa leylto rema massa kone tewtude andude hoɗum woni le golɗo sariyawol hoore nawrugol bangal demal nde wiya oɗo gorko saabi nesuji gonɗi le leydi amen ndi kañum e finatawa waɗi so rewɓe ko heewe mumen fuu kañum en ka wala hakke feewi bangal leydi
la difficulté
allaji ɗi nayiri bangal hokkede hakkillaji lobbi sina yimɓele ɓe paama yoɗum wona sakkade dinaji mabɓe ɗum wona sakkade finatawaji mabɓe rewɓele ɓe dona jogui darɗe no jalini ɗin
wori
hoɗum fuu saabi so laamu le leydi amen ndi ana ronki fa ham gollirde oɗo sariya masakko ne wonko sifoto dow hen
e ɗeɗo gelle kañum ko nandi e muɗum laamu ana wondi e yaltid do hen politique ji yalla ɓe keɓa ɗo min ndema ɗum ne yo wajibi noon yimɓele ɓe kokke hakkillaji
sensibilisation
suudu ministre kumaniɗo yirwere rewɓe sukaɓe fayoto galleji le leydi amen ndi ka holliti wiide dabireji ana wondi fiyede fewde e majjum nam ya hollitiri wiide kanko docteur ndure kadiatou sanogo o goto e juɓɓinowo to golleji muɗum
eɗen jogui heƴƴoji kono ayri bangal jangguinde ɓeɗo rewɓele no haqqeji mabɓe worri kañumnoɓe kani heɓirde nokkule ɗoɓe ndema caggal muɗum ndu noɓe kani waylitirde kuɗɗe ɗe miɗen paaboɓe ndu noɓe kani tottirede haqqeji mabɓe
oɗo immadara mo ɓeɗo yimɓele wondi wadde goldiɓe mabɓe woɓɓe hono projet mo noddirta duutuloma ɗoni debbo kañum woni daragal galle ana faabo ɗum oɗo projet ɓanguɗo le mars hitande 2021 ana waɗa immadaraji mawɗi le région kulikoro joyla san sikaso fa yetto sigu madame jakite fune diara kañum woni laamiɗo rewɓele gomɓele kiriduji ɗe laamu kulikoro
ndungu o projet mo noddirta duutuloma hokki ko yata nayyi capanɗe joyyi rewɓele wonɓe banamba kolce nogay rewɓele wonɓe nokku noddirta ɗe beele ko kolce nayyi le commune wakoro ɓe paabiki du ko yata pelle sappo e joyyi ɓe jaltini jawdi ko ɓuuri mulliyoji capantati e ɗiɗi ɗum laadiki sababu du soko yata hectare ngaji temdere ɗo remete heɓa
fanaji immadaraji oɗo projet mo noddirta duutoloma yo tewtude yalla rewɓe ko heewe mumen fuu ana heɓa leydi wawi wadde demal dow muɗum wonko ɗum nafi dow noon hollitiri wiide madame diaw kadiatou tall kañum woni laamiɗo rewɓele gomɓele kiriduji ɗe région segu
avec ces coopératives de base
en gondi e faabade baale rewɓe gonɗe toon ɗe yalla miɗen dokkidira hakkillaji lobbi fa rewɓele ɓe keɓa nokkule ɗo kaani remde ɗeɗo nokkule du ɓe tawre
kawrtal ngalngal nokku moɓe noddirta sibi ardo m hewɓe projet ngaji goɗɗi waɗi immadaraji ɗe hen omo fune kone yo goto e hakkude mabɓe le projet moɓe noddirta faham duutoloma
actuellement nous travaillons
wattu joni miɗen gollide e ko yata pelle capanɗe jetti ɗiɗi ɗeɗo pelle ko heewi majje fuu yo pelle rewɓele noon ɗon fedde nde ɓe noddirta asprofaire fénafaire kañe ko nandi e muɗum noɓe kaani jangguinirde rewɓele ɓe fati keeriyanta ko waɗa hakkude rewɓele worɓe ko nayri bangal fina tawa kañe fa yetto no wattu wondi e waylitirade
rewɓele gomɓe le kiriduji ɗi antiranoɓe keñem honorewbe be ngala jike fei ka hebi faba muya iude to projet mum no dirta dutoloma yalan heba wadde imadaraji fa darono hore mu em li nokole to be ngoni fijoji kewdi di jande hebete mudum bangal hono watte yalla rewbe an heba faabe fa heba leento way wadde demal kawrtangal timmiri